ukikosa mimi niko nawe, ukipata mimi niko nawe, ukikosa mimi niko nawe, pole pole tunasonga wote baby. Ukikosa mimi niko nawe, ukipata mimi niko nawe, ukikosa mimi niko nawe, pole pole tunasonga wote baby.
Chiti na zaidi ni itakutichi na sita chiti kwa bichi. Basi nakalia kiti, panda kalia miti misamba na bani ya vipi kitanda kinalia kwichi. Na weka blue tick la verify, choda tattoo kwenye titi wone ni shy. Umenika busy mwili na kiri na kiri wa line, itakusitiri na tuwe wa wili till I die.
Ime fall in love baby, ime fall in love, ime fall in love baby, ime fall in love na wewe, ime fall in love baby. Ukikosa mimi niko nawe, pole pole tunasonga wote baby. Ukikosa mimi niko nawe, ukipata mimi niko nawe, ukikosa mimi niko nawe, pole pole tunasonga wote baby.